you gotta wake up, niriche za urara. You gotta wake up, chakofendi maranga. Fuwa nini yopanda, niriche za urara. Fuwa nini yopanda, chakofendi maranga. Ea chuzi arituwa riyo panda. Riyo toda jusur kono ufavana. Nawarari uma daisi zikufana. Sungo feda nungo zwiya ziche panda. Paka money, chakufendi maranga. Nsina money, au na chine na doana. Habe, yei life angurata. Ziko toda muna wa ukwata. Wa ukwata. Ziko toda muna wa ukwata. Yeah.
You gotta
wake up, niriche za urara. You gotta wake up, chakofendi maranga. Fuwa nini yopanda, niriche za urara. Fuwa nini yopanda, chakofendi maranga.
Man, ichiri five into yo uva nono vuwa. Life in this really was a makua. Now what was you want to shuma? Now ni wa pasi ni ya fuma. Nsina zaka na wafetu bani ruma. Bani shaba ni na yu bani gruma. Stukutuku na zozi ya pusha. Matenda miya bana na wafusha. Na wafusha. Na ingwi na difusha.
You gotta wake up, niriche za urara. You gotta wake up, chakofendi maranga. Fuwa nini yopanda, niriche za urara. Fuwa nini yopanda.